God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars,
I see the stars,
I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display.
One wete ka bidde bai guru na bali John 4 omo munu wete John 4 wete ele unu ge wete biji Bible
John 4 na page 89 na gbo ho
bidde na verse 22 kusi na 26.
Yes, daddy. John 4 from verse 22 unu onwe unu na akpo isi ala nye ihe unu na amataghi. Anyị onwe anyị na-akpọ isi ala nye ihe anyị matara.
Ụmụmụ ndị a na-eweta deities or arụsị or idols na-worship ha, ma ihe ha na-akpọrọ isi ala. Ọ gwụla naanị dibia si ịga n'ime ọhịa chụọ aja. Ịghọta ihe ị na-eme. Ọ na-egosi niile waste time. Continue, nwa m.
Yes, daddy. N'ihi na nzọpụta si n'etiti ndị Juu pụta. Ma oge awa na-abịa.
Unu ghọtara ihe e kwuru, nzọpụta si n'etiti ndị Juu. Jizọs ọ wụ Juu? Ọya o refa gị onwe. Continue.
Yes, daddy. 23. Ma oge awa na-abịa ugbu a ka ọ dịkwa, mgbe ndị na-akpọ isi ala n'ezie ga-akpọ isi ala nye Nna m n'ime mmụọ na eziokwu. N'ihi na ndị dị otu ahụ ka Nna m na-achọkwa ka ha bụrụ ndị na-akpọ isi ala nye ya.
Are you with me?
Yes.
From this, Almighty ọchọrọ onye ọbụla kpọwa isi ala nyewe. Onweghị onye Chukwu na-afụ ọsụ ka okpere. Sometimes we feel too big to worship God. But anytime you realize that serving God is in your own interest, it's for your own good, you will always humble yourself whenever you come into the presence of God. Mgbe ọbụla ị hụrụ na ihe a m na-eme ọ dị mma, mmadụ anaghị azụ ahịa uru na-anọghị. Uru dị n'ikpere Chukwu. Ọ bụrụ na ị na-ọwụghị onye ọbụla ka Chukwu chọrọ ka ọ bụrụ nwa ya, you know, literally, generally, ọ chọrọ. But ihe a na-ekwu ụwa, ọ chọghị onye Judas bụrụ nke, maka ọ mara gị onye ọwụ. Ka unu hụ ihe nọ na Bible. Nwa m, repeat that verse.
Yes, that verse 23.
Yes.
Ma oge awa na-abịa ugbu a ka ọ dịkwa, mgbe ndị na-akpọ isi ala n'ezie ga-akpọ isi ala nye Nna m n'ime mmụọ na eziokwu. N'ihi na ndị dị otu ahụ ka Nna m na-achọkwa ka ha bụrụ ndị na-akpọ isi ala nye ya.
Ọ chọrọ ndị na-eme lip service. Continue, nwa m.
Yes, that's 24. Chineke bụ mmụọ. Ndị na-akpọkwa isi ala nye ya aghaghị ịkpọ isi ala n'ime mmụọ na eziokwu. Nwaanyị ahụ sị ya, amatara m na Mesaya na-abịa, onye a na-akpọ Kraịst. Mgbe ọbụla onye ahụ ga-abịa, ọ ga-akọrọ anyị ihe niile. Jizọs sị ya, mụ onwe m nke na-agwa gị okwu bụ ya.
Amen.
Amen.
Ụmụ unu nọ mgbe Herod ha na-ekpe Kraịst ikpe. Unu nọ mgbe ndị chief priest na-ekpe ikpe. O nwere mgbe ọ gwara ha na ya bụ Mesaya? O nwere ka ha ga-ekwu ọsụ, gị onwe gị mere gịnị? Belelekwe nwaanyị bụ onye mmehie ka ọ sị onye na-agwa nwoke bụ ya. God works in mysterious ways. God is very unpredictable. Ọ na-atụ m n'anya ị na-eme Bible study. Ọ kwanye ọwụghị ka ị kra mmụọ ya ka ị na-agụ Things Fall Apart. Ọ akwụkwọ Macbeth. Ị nọ akwụkwọ Shakespeare. No. Once you have the Spirit, the Holy Spirit, and you are reading the Bible, the Holy Spirit will always be your teacher. Dịka ihe e kwuru ugbu a, ihu mgbe m gụrụ ebe a, Almighty sị m na ngwa, look at Pilate, lee Herod. Mgbe niile ha jụrụ ajụ, ya saa ha asa. But look at the sinner, nwaanyị lụrụ 5 husbands. Banye na the 6th person ọwụrụ boyfriend. Yet ọ wụrụ onye o were onwe mee gịnị gosi. Ma o gosighị Herod onwe. O gosighị Judas onwe. Maka ọnwụ na Judas bụ onye ọwụ ga ha na anyị. Ụmụ m ka ọ ghara iwu na anyị na-abịa chọọchị na-ewe taa. Biko, ekwela onye nọ n'akụkụ ma onye nọ n'iru deceive onwe. Ekwela your parents. Ekwela your siblings. Eshi ọnwụ ga-abịa, your parents agaghị azọ. Sọpụrụ nne na nna gị, give them their due respect, but always remember that God is greater than them. Chineke karịrị ha. Ọnwụ ha kere ha mụrụ n'ụwa. Listen to them, ma ha gwa ihe, but once ihe ha na-agwa na clash with the will of God, don't listen. Maka Chukwu gbakete n'azụ, ọnwụ onye ga-azọ. When my father was persecuted me, as you in them get into, why not know who will save me? Did you know? Now, on Ghana, John chapter 5, I will know you're going to for 38 years. No, no, you're not going to go. I delayed for 38 years. Okay? But Jesus, who bore he will wear the chief priests and the Pharisees go away. He may pray for the caricature of Ogbuwo Christ, but the man stood firm. But how did he do? He did not put the car. He said, I don't know what he said. He said, I don't know what he said. Mary Amara ha biakute ha so nya na akpo Jesus sia brute gariwa ihe nile ha mere condemn o Jesus mere ihe, but this man did that testimony na okuru ngworo for 38 years ugbu a ya na emegene ya na akike. They did not deceive him. Agama big one ka omo jump to John chapter 9. Udo nnam dere unu n'aha Jesus. Onye nke Igbo gọrọ anyị. Bido na verse 13 maka time.
Yes, Daddy. John chapter 9, verse 13. Ha kutara ndị Farisii onye ahụ nke kpuru ìsì n'oge gara aga. Ma ọ bụ ụbọchị izu ike n'ụbọchị Jesus gwọrọ aja wee meghe anya ya. Ya mere, ndị Farisii jụkwara ya ọzọ otu e mere ka ọ hụ ụzọ. Ọ sị ha, ọ tụkwasịrị aja n'anya m abụọ, wee saa mmiri na-ahụkwa ụzọ. Ya mere, ụfọdụ n'etiti ndị Farisii na-asị, nwoke a esite n'ebe Chineke nọ.
Ụmụ m nọ n'anụ, ama m ihe na-eme ndị mmadụ. Ha megodu this man ga-ekwere na Christ, ọ ga-eme Christ affect. The man n'onwe o nwere ego. Ka ihe aja azọzie. Ọ na-ezighị ihe na-eme na even nọ na-eme na mmadụ ga-ahụ onye na-enwe uru ọbara na-achọ ka eme arịa ya anya. Continue nwa m.
Yes, Daddy. 16. Ya mere, ụfọdụ n'etiti ndị Farisii na-asị, nwoke a esite n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ọ dịghị edebe ụbọchị izu ike. Ma ndị ọzọ na-asị, nwoke bụ onye mmehie si aṅaa pụọ ime ihe ịrịba ama dị otu a? Nkewa wee dị n'etiti ha.
Thank God. Onye nke bekee gụọ, seeing some of them don't understand it, but go only verse 16.
Yes, Daddy. Verse 16. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others said, how can a man who is a sinner do such signs? There was a division among them.
Omomone ekwele. Can you just swallow with their false teachings? Do not keep quiet when they start talking rubbish. You have every right to challenge them. But remember, I say him gi log nama. I say him gi onyara mewi hegi na log. But what I'm saying, if there is an opportunity, try to defend your faith. Don't keep quiet. If you keep quiet, those people will mislead others who are around you. They will mislead them. And God will hold you responsible. Ninland girls anom banye na room, but a teacher's name argument. Our one young man, one of the teachers, Jaguana, God the Father turn or Uru Jesus. Then they made Jesus turn or Uru Holy Spirit. Then when God the Father Neligwe, when God the Son Neligwe. Now wofu change the Uru Jesus, Urunka. Many people believe na staff from Ninland girls. Abataram teachers juam. Teacher no go lekwe na no is an eme. Lekwe di here with the staff room. Ke ihe m kwuru. Ntuari a face di that teacher. You know abiam ka anyi ko won. Nto no si a ni so nye di otu a. E wo kweli we na dem very proud of you name a Bible. Mbruzo toe because you a fellow teacher. Msi ambe Christ na kwalite Lazarus, no, what did he do? I want it. Would the Bible not there? Sungwa, Nyego, Olelia, Lusun, Nam, a Kugam, Mako, we more can dear man. I say, Nyego, magazine, I'm on no. Oh, shall this here make one name? It will tell me on Yaga no chain or this year car. Always be ready to defend your faith. Don't you look in Alro? The way and the woman, they ask Christ, we are sinner. Hanon a majority, Kahano. Hanon a majority because chief priests, Pharisees, had them on one side. But the few non refuse, okay? Only mehege jime o dihe dutra. Omum, you also got a poor Makachuku, Jedego free here to go mailing, Ejikadin the Rueta. Jedego and win a primary school, or won't do knee leg in a hand on a primary school, run the Rueta. Or one leg in a hand on a secondary school, run the Rueta. God has kept you alive for a purpose. Eko kule madam men, Gisra, where a chukune wewu. No matter your sorrow, honey men, your sorrow may your name men. No matter how you struggle against sin, are there enough for you to deny God? Are you with me?
Yes.
Another thing, Chineke mereng ihama. Ota some of you man adadi, omo ndum yere scholarship. Zugida hazuru hana master's degree. Hasa hana gala became say hano. Go to Nsukka, he said, you know university. Yeba I'm a doctorate degree. I will train you. To do not for him. Abukwalosi Hama. Eko kule madu megi chefu Hama chuku mereng. Now, onyenko ibo, acharam ki gwana ha, umum, are you with me? Onyenko ibo, acharam ki gwana, ibido from verse 24, umu tu listed.
Yes, daddy. Verse 24. So, for the second time, they called the man who had been blind and said to him, give God the praise. We know that this man is a sinner.
He moved from first position to another position. Now, first position, they were in the oppose. How would they want your poor battle? Ebon nan ha na emere gini no chopo shizie ndi na ekwu eji oku biakwa ibari anya the same thing akwa na ebe bi no onye try ikwada nta fela echi ile oga chi e try wa continue um listen nago.
Yes daddy.
24 go ahead.
Verse 24. So for the second time they called the man who had been blind and said to him, give God the praise. We know that this man is a sinner.
And Akwachukwu ka je bido.
Yes,
that who are neji chukwu. Even there who are habi kperege kperi ha teja sheko onwa. Sheko ge sum. God has come to me in the likeness of man. The man he had to bawa nsi. Oh, he amereba. Give God the praise. There is no one like God. Oh, thank him. Their target is God. Their target is Jesus Christ. And that way exactly. Oh, Chukwu mere anyị ebere. Ima unu na Buhari Bible. I am revealing to you why I stood firm even when I was in Zambia. I was standing with God. Even body can't be alone. Listen, this blind man was not the target. The target was Jesus Christ. The blind man was the target. My proof. Continue, verse 24.
Yes, Daddy. 24. So for the second time, they called the man who had been blind and said to him, "Give God the praise. We know that this man is a sinner." He answered, "Whether he is a sinner, I do not know. One thing I know, that though I was blind, now I see."
Omani ho jaka. Onye nke Igbo Google those two verses.
Yes, Daddy. Verse 24. Ya mere ha kpọrọ onye ahụ nke ugbo abụọ, bụ onye kpuru ure isi wee sị ya, "Nye Chineke otuto, anyị onwe anyị matara na nwoke a bụ onye mmehie." Ya mere onye ahụ zara sị, "Ma ọ bụ onye mmehie, amataghị m. Otu ihe ka m matara, na ebe m kpuru ure isi, ugbu a ana m ahụ ụzọ."
O jie n'aka ka o jie. Ụmụ m, ichi ikpe Living Christ Vision, ọ ga-enwerịrị ihe iji gịnị n'aka. Echi ịhụ da dị Hezekaya n'anya, ọ ga-enwe ihe iji aka. Ma ọhịa ga-eme arị anya. Maka na jọnalist bịa na-ajụ nso, "Daddy Hezekaya, why are you so controversial? Other men of God are not controversial, but you are controversial." M si ọwụ ụtọ dị, chief priest adịghị controversial, but n'anya ha, Jesus dị controversial. Anything dị special, dị unique na dị controversial n'anya ndị ụwa. Ịhụ ya nye Chukwu otuto. Nwoke a wụ onye mmehie. And ụmụ m, do not think na ekwensu chụwa ọnụ anụ ofu ugbo. Ọchị ọnwụ ga-enweta na ọ ga-abịakwa ọzọ. Ụnọ na n'ihe dị ukwuu. Resist, he will flee from you. Ị na-eche na ekwensu nwara 2025, ọ laala no more 26, ọ nwụghị eziokwu. Ọ ga ịnọ na nche na-ekpe ekpere. The man nwere ihe o ji aka, ele anya na verse 15. Ha may continue mgbe ị na-agbatule ebe a nọ, ha sọ onye mmehie. Abịa ha gwa na this verse 24, ha sọkwa onye mmehie. Na-akpọgharị this man, before m conclude ebe a, ngwa bido na verse 30.
Yes, Daddy.
Ụmụ m, are you with me? Verse 30.
Yes, Daddy. John chapter 9, verse 30. Nwoke ahụ zara sị ha.
Bido na verse 29, nwa m.
Yes, Daddy, 29. Anyị onwe anyị matara na Chineke agwawo Moses okwu. Ma onye a, anyị amataghị ebe o si pụta.
Nwoke a kwuru ishi kamgbe a mụrụ ya, ọ ma otu ụbọchị. Ke ihe a na-azọzi. One soul. Ụmụ m, odo onye anya na soul nwa a, ikwere na Christ, ọ dị ekwe nso mkpa. Ọ dị happy. Ha dị ready equal one soul disposal of their prestige. Nga na-azọ one soul. Kedu ihe ha ga-egee n'ebe this blind man agwọrọ ọrịa nọ? Ha ji taga eze, hapụ preaching a na-eme, hapụ ekpere a na-eme na church. Day after this man. Why? Continue, nwa m.
Yes, Daddy. Verse 29. Anyị onwe anyị matara na Chineke agwawo Moses okwu. Ma onye a, anyị amataghị ebe o si pụta. Nwoke ahụ zara sị ha, "Ekwula, n'ihi na ihe ebube dị na nke a, na unu onwe na amataghị ebe o si pụta, ma o meghere anya m."
Ekwele mmadụ mee gị gọnarị Daddy. Ekwele mmadụ mee gị gọnarị Living Christ Vision, gị gọnarị Chukwu. N'ihi na adaghachiri ya ego ezuru ezu. Ekwele mmadụ maghara gị anya. I thank God for this man. And omume this man, ị ga-ahụkwa, ọ ga-egosi na ọ mkpụrụ Chukwu. Ọ bụ Chineke, ọ mkpụrụ Chukwu, aha ya nọ na Book of Life. And ọ ya mere enwe gị deceive nwe. Continue, nwa m.
Yes, Daddy. Verse 31. Anyị matara na Chineke adịghị anụ olu ndị mmehie.
Onye gwaga ha? Akwa onye ahụ kpuru isi mbụ.
Yes, Dad.
Continue, one, bido na 30.
Yes, Dad, 30. Nwoke ahụ zara sị ha, ekwula, n'ihi na ihe ebube dị na nke a, na unu onwe na-amataghị ebe o si pụta, ma o meghere anya m. Anyị matara na Chineke adịghị anụ olu ndị mmehie, kama ọ bụrụ na onye ọbụla bụ onye na-ebi isi ala nye Chineke, na-emekwa ihe ọ na-achọ, onye ahụ ka ọ na-anụ. Si na mmalite oge a, ọ dịghị mgbe a nụrụ na onye ọbụla mere anya onye a mụrụ n'isi.
Ụmụ m, ọ tụfeela Moses okwu ka ọ tụfere. Ebe unu so na Moses o meghere anya onye isi. With all the polite. Ụmụ na ya nke akọrọ m ihe onye na-ama ha. Moses o meghere anya onye isi. Kedu nwoke a meghere. And ụmụ m, are you with me? Ọ dị. Mgbe m gụgụ ebe a ka nwa iwuru nwa Chineke, onwe dị ihe ga-ekewa gị na Chukwu. Ihe m kwuru ebe a, ka onye kụziri nwoke a Baịbụl. Esi ihe a na-eme, ọ nwere esi emeghere anya. Okwe? Onye a mụrụ site n'afọ nne, ọ dị blind. Ka ezi ebe ụmụ ana, kamgbe a mụrụ ya, ahụbeghị onye meghere anya onye isi. Ka e ka o siri mara na Chukwu anaghị anụ ekpere onye mmehie. Almighty with the greatest teacher. Some of you nwere ike na agụli Bible, ma ụmụ agadi nwoke, ma ụmụ agadi nwaanyị, ụnụ ama ha agụ. But e wuru mkpụrụ Chukwu, mmụọ nsọ n'ime nga na-agwa m ihe wee eziokwu. O nwedị onye ga-edeceive m, onye kwuo ka e weghachi, your spirit will rebel. Ọ ga-asị, no, anabatakwa m ihe a. Ka onye kụziri nwoke ihe niile. Nwa m, continue.
Yes, Dad. 33. Ọ bụrụ na onye a esiteghị n'ebe Chineke nọ, ọ pụghị ime ihe ọ bụla. Ha zara sị ya, a mụrụ nọọ gị onwe gị n'ime mmehie.
Abịara ha ịkọ ọnụ. Akọọla ha ọnụ. Ọkwa ndị isi na-eprichi na chọọchị. Abịara ha ịkọ ọnụ. 33 nwa m.
Yes, Daddy, 33. Ọ bụrụ na onye a esiteghị n'ebe Chineke nọ, ọ pụghị ime ihe ọ bụla. Ha zara sị ya, a mụrụ nọọ gị onwe gị n'ime mmehie. Ọ bụ gị onwe gị na-ezikwa anyị ihe.
Ọwọhụ pride. Bịa, ọwọhụ m na-arịọ m ego na gate. Bịa na dị m bịara kwa nyere m gị ofu handkerchief. Ezi ihe ji, ọ gị ga-eprichiri m ịmazikwa onye m. Ọ pride. And ọ bụ ya na-eme mgbe ụfọdụ onye itoro. Na-agwa m eziokwu, gị na-ewe na ọnwatakịrị. But chefuo na ọ Chukwu na-enye wisdom, ọ bụghị age. Amaghị m, ejigo m ebe a preach eri na ejibe m anya na assignment. But okwu Chukwu dị deep. Nwa m 33 and 34.
Yes, Daddy, 33.
Ụmụ m, ị ga ihe m ji choose this passage, 33, 34.
33. Ọ bụrụ na onye a esiteghị n'ebe Chineke nọ, ọ pụghị ime ihe ọ bụla. Ha zara sị ya, a mụrụ nọọ gị onwe gị n'ime mmehie. Ọ bụ gị onwe gị na-ezikwa anyị ihe. Ha wee chụpụ ya n'ezi.
Ha wee chụpụ ya, maka ha gbalịala, ha enwetaghị ya. What happened mgbe a chụpụrụ ya? Nwa m, continue, 35.
35. Jizọs nụrụ na ha chụpụrụ ya rịị n'ezi. O wee chọta ya sị, gị onwe gị kwere n'Ọkpara Chineke. Onye ahụ zara sị, ọ bụkwa onye? Onye nwe anyị, ka m wee kwere na ya. Jesus sịrị ya.
Unu ọhụrụ ya?
Yes, Dad.
Gụgharịa ya. Gụgharịa ebe 36.
Yes, Dad, 36. Onye ahụ zara sị, ọ bụkwa onye? Onye nwe anyị, ka m wee kwere na ya.
Ọ mabegwa onye ọma, ọ kpọwago egene. Onye nwe anyị. Maka ya na-enwego link spiritually. Continue, nwa m.
Yes, Dad, 37. Jesus sịrị ya, ịhụwo ya. Onye gị na ya na-ekwu okwu bụkwa onye ahụ. O wee sị, onye nwe anyị ekwe m. O wee kpọọ isi ala nye ya.
Amen.
Amen. No.
Ị hụrụ, mgbe ya na-eme argument niile a, Kraịst nọ n'akụkụ na-eme gịnị? Na-ewe ọchị. Before m conclude this passage, onye nke bekee googled ha from verse 33.
Yes, Daddy. Verse 33, if this man were not from God, he could do nothing. They answered him, you were born in utter sin And would you teach us? And they cast him out.
And casting him out of the synagogue, helped the man to receive salvation. When he was healed, he did not have salvation. But when he was driven out of the temple, he received salvation. Watch. One, continue, verse 35.
Yes, Daddy, verse 35. Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered, "And who is he, sir, that I may believe him?" Jesus said to him, "You have seen him, and it is he who speaks to you." He said, "Lord, I believe," and he worshipped him.
Lord, I believe, and he worshipped him. Herod, he go Matthew, go Luke, go Mark. Herod had jugided ajuju, ome Heron. Chief priest jugided ajuju, ome osugi ome gimeregen ni kuru. Wanyi samedi ogware onyo uko ogwa. This man no ogware onyo uko. No nyi agina ene uko okwa niya. The man received him immediately and bowed down and worshipped him. Omo ehuru na onwani ile na biarang neji nulo nne na nnang. Almighty is watching. Never you think, no me going to abandon. When they are now, this man name argument, Jesus will not watch. I couldn't not hear them. I quite Christ is only going to read me who the mad, I'm going to read me who them. Assuming this man deny area, again, what salvation? Omo mani hi neku na azu daddy. Manihi neku nazu living Christ mission. Manihi neku nazu nyoma chuku. Ehun conversation of neme mabo chatting ki neme Almighty is listening. But eokuriri abia na altar bau ri bakama denene Almighty is watching. Awa kiji kagi chorong. If you look at the two stories I have told you, the one in John chapter 4. And this one in John chapter 9, did the woman look for Jesus or did Christ look for the woman? I want Christ to chore. This man now, no one can chore Jesus because Jesus chore. As long as they not go, the name of the Lord, the Lord will give you a chong. As a good people, look, I'm going to put a minute, I'll get to be a bang. Oh, yeah, ma'am, dear young woman, I'm going to put a minute, I'm going to put a minute, I'm going to put a minute. You don't know tomorrow. Abagwa for honor. The Mary Anya Gapana Boba, when you know Matthew 24, Jesus see. On Wagabiari, Nehe gave me could be mad to Joey Bechukuno, Gabo, but what we so many things that we made this year. Oh, you know, so you need here got easy. Oh, all bed of roses, all quiet joke. You hear them, my boom, and we're good government. And when I'm dealing with a conscience, I hear them, man.
Then sings my soul, my Savior God.